trance.
Bounce the
yeah. You got it ready. Ukacha kuseni ni makuona usuka mbali. Sometimes na wanzako mchilinga ima mulingali. Shiva ni kanga kutini kuhuze feni mavela mumutima mwangu. Nika kuhona inge mutima ni pumpu. Yeah, neni kukonda iwe nora. Neni kukonda iwe nora. Neni kukonda iwe nora. Neni kukonda iwe nora.
Nako katenge ukovalu maya kwa siwenye. Repem how tenge, mtima wanga umange bache tenge. Tangat noba, nukonda badu ode bachuge. No man stop it, bumbaga one huzo ni konda nande. And I promise our love, and you will enjoy that.
We will nora.
And I promise our love, and you will like that.
We will nora.
Ukacha, kuseni, ni makuona usu kambali. Sometimes, na wanzako, mchili ngai mumu.
Zivanga umaganiza na waha. Koma nika kufunsapo. Mangane yasu ya love. Umakamba ulebeche. Sometimes umakamba ukalugani zapo.
Zangekeza mbakariti. Uzakaniza mbakariti. Nora ask all my questions. Now I'm losing my patience.
Lilo singu dayane. Lilo niko gonga hote. Mbaka uni huze. Venifuna kutini mwene. Mbaka ukambe.
Never lose no force.
Watch my back and I got yours. Being with you triggers oxygen in my heart.
Here's my hand and where's yours. After this let me be known to your sisters and bros.
Give me the chance, I wanna show you what I got, yeah. True line, not else about that. Taking care of you girl, I'm so geared. Never ask why cause you so dear.
Kukacha, kuseni, ni makuona usu kambali. Sometimes, na wanzako, mchilinga ima mulingali. Shiva nikanga, kutini kuhuze, feni mavela mumutima mwangu. Nika kuhona inge mutima ni pumpu, yeah. Neni kukonda iwe nora. Neni kukonda iwe nora. Neni kukonda iwe nora. Neni kukonda iwe nora.
Yeah,
it's time. Hope you follow me.
Lilo siku tayane. Lilo niko gonga hote. Mpaka uni huze. Venifuna kutini mwene. Mpaka ukambe. Kuti unikonda. Hello, Nichae, Naga Peki, Simiki Jenner.